the shit. Yeah, Baba Kyla, Kyla. You know what it is, man. Yo, elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game na lisa kata tavetia vini well. Sina nyendo za pupa kuhaso nisho graduate. I'm the man tena super kwa kuchakachua cash. Good time kila siku era nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Kogopa na kushoboka sona kujitia dough. So fara kwa mamito kisimamia show. Omboy, gumiza nini ujaja kubek dough. Of course shedded the shedded zedia kumesho. Napo jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka KDB. Maseke F9, 999, makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa, miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha, can push. Push ila kubuta na sitisha kwane.
Wanataka kufanani, atufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Yumba, stani kwa site, najenga majumba. Nishajua unachagua right au bumba. Nimekua nishajua Mungu sio ndumba. Bitch be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus change hata mada. Rider wa deal check it brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkili ona mseme
Kamu baba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pita more brother. I wish you change your raw saba. Do the raw shada. Dada squa gaga. Wizzy wear kaba. Mina haba haba na haba haba. Meja za kibaba.
Wanataka tufanani, atufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Wanataka tufanani, atufanani nao. Habali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatoa kwa dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao.
Mji una kazi.